unanipendaje? Hivi umenipokeaje? Mana nasikia raha sana. Umenipokeaje? I deserve nothing. Lord, you give me everything. You never disappoint me. Oh Lord, in any way. Yani hata mimi kianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya Mungu Bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Yani hata nikianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya Mungu Bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire. Your love is on fire. What did I do? Did I do? This time you bend the walk away. Amri zako jadi nifanye safi, mwili na roho jadi usiniache kabisa. Mana kwa wengine mimi nitakataka, kwako midhabu Bwana umeniosha mina waka waka. Yani hata mimi kianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya Mungu Bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Yani hata nikianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya Mungu Bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire. Na nilinda, wanitunza, we Bwana wangu. Zambe nanga, Shama, Elisha da, oh. Jesus, you're my dear.